Sawele mifula mina nawe sobabili Sawele mifula mina nawe sobabili Sawele mifula mina nawe sobabili Sawele mifula
angaba mina Sale tu ser,
tu ser.